Ni siri nikilewa na ropoka ama pombe mnayonipa mimi kuna kwingine na kotoka hangover ili nichapa jana katamani kuokoka wallahi nikinywa tena sifiki hata mbinguni karoka kinitoka uwazima wakushikwa mkono pombe mwenzake ngono nikidondoka na lala pono pombe eti kubwazima wakushikwa mkono pombe mwenzake ngono nikidondoka na lala pono pombe. Tangazo
staki tena pombe
oya mi mtu wa soda isi kunoga
staki tena pombe
no no I don't wanna drink no more
staki tena pombe
come on unipenda kweli usinipe pombe
staki tena pombe
mbane mbani wa kanibali salimia tina lile. Nikiwa soba najua kwamba nilikosea. Nikila tungi na sahau na mdilio. Nikiwa soba najua kwamba nilionea. Ila nikiwa tungi ndo siwezi kumchunia. Anatumia wiki na si zangu ndo maana napenda mimi lewe. Anajua kabisa vitu vikipanda vinashuka chini. Anatumia wiki na si zangu ndo maana nataka mimi lewe. Anajua kabisa kwamba zikipanda sijiwezi mimi. Tangazo, tangazo
staki tena pombe.
Ukinikutana kunywa na kupa milioni
staki tena pombe.
Tangazo, tangazo
staki tena pombe.
Kwa akili zangu timamu nasema
staki tena pombe.